Monday, kuba party. Tuesday, kuba party. Proper, kuba party. Proper, kuba party. Abatali na la kumbuza tuko wingewa. Abatali na pista mbuza tuko wingewa. Babatali na la kumbuza tuko wingewa. Babatali na pisa mbuza tuko wingewa. We mtu goba mwagala tutewa. Sunday to Sunday weya. Zenonya kasente weya you. Tukunonye zebungo wa jinja. Ye government weya you. We munonya sente, sente. Petulia sente, sente. Tukuba pate, pate. Kawe tunya bia, bia. Babatali na la mbuza tuko wingewa. Babatali na pisa mbuza tuko wingewa. Babatali na la mbuza tuko wingewa. Babatali na pisa mbuza tuko wingewa. We mtu goba mwagala tutewa. Yo, King Wanda Zenovasi genda jikuba. Na yaya gali njibe zizimba. Genda kwa diwe ye chinda. Anyway, Monday kuba party, party. Tuesday kuba party, party. Wednesday kuba party. Thursday, Friday ramba mo party. Abatali na love mbuza tuko wingewa. Babatali na pisa mbuza tuko wingewa. Babatali na love mbuza tuko wingewa. Babatali na pisa mbuza tuko wingewa. We mtu goba mwagala tutewa. Monday kuba party, party. Tuesday kuba party, party. Wednesday kuba party. Thursday, Friday ramba mo party. Abatali na love mbuza tuko wingewa. Babatali na pisa mbuza tuko wingewa. Babatali na love mbuza tuko wingewa. Babatali na pisa mbuza tuko wingewa. We mtu goba mwagala tutewa.